Ua lata ina to te lea tutangata I maali liwi au se talia mai le ona nai vai la au po o fuala au talavai. Na ilo ila to e maali liwi fa lave lave fa afo se I ta avale lungo le ala tele. I se li poti fa ato a fa sara la wina, na ilo ai o le to te leo tangata o lo o la matia mai le sa ona fa au ngā ina o fuala au. O le itu pa o tane inu uitua. O le te leo fuala au nei, o vai e tala mai le fale talavai mai se pepa se fōma I. O fuala au e whaatanga ina I le tūna whono. Peitai, ua toa tele atu tangata e maali liu I le sa ona whaao ngā ina o vaila au nei, na I le au whai e maali liu mai vaila au whaasa ina. O le soa suenga na whaia e le Pennington Institute, ma na whaalia e le whaatonu John Ryan, o le toa tele na maali liu I le sa funu tausanga e tau mai I le luafe se funu mana wha, O le itu pā wali I ile vāo le tolu se fulu I le lima se fulu ma le iwa tau sanga le mātutua. E le ngata I tangata na maali liu, ai onisina na afia ia unga mātu ia, e le to e mawhaio na whaafo isia le mālosi, I le tū langa na iei mua mua.
I think this is a crisis. We've seen a 61% increase in the last 10 years in fatal overdoses. There's a lot of people that don't die from overdose, but they're permanently injured. So we're really dealing with something that's preventable, that doesn't need to happen, is happening increasingly, and the grief and loss that families experience is really something that we don't talk about nearly enough.
Nā, saunoa John Ryan, o le toa tele o lo o inuina fuala au, ma le lefa ae tete I a afianga, ai maise pe a filongia pe palu fatasi nisi o fuala au. O nisi e inu fuala au mo le tonga fitinga o ti ngā o le tino, ai u ina si isi I le marosi o fuala au, mai uai e se tūlanga whaafita au li.
So they're combining drugs like oxycodone or Valium, combining opioids, painkillers and anti-anxiety drugs. In combination, they're very dangerous. If you add in alcohol, you've got a real recipe for overdose. But not only do people not know how to prevent an overdose from happening, they don't know how to respond when it does happen. They don't know how to identify it and respond.
Na sao noa Matthew Fry, le whaatonu o le Turning Point, o se whaala potopotonga e whesoa soani I tangata iei whaafita auli le awa mālosi mawaila au whaasaina, o leto o tele o fuala au nei, na tala mai se pepan au mai se fomai, ae, o le whaafita auli, o le sila fia e tangata uma, po o le le sila fia e tangata uma le tūlanga lamatia o le soi fua māloloina, inisio a unga e a fua mai.
Look, I think there's perhaps a perception that because they're a prescribed drug, they're a drug that comes from a health practitioner, a health professional, a doctor, that because they're a drug that comes from a doctor, that they're not risky, they don't carry risk. But in fact, these drugs, you know, are no different from illicit drugs in many cases. They carry significant risks, and one of those risks is dependence or addiction.
Na ia tā ua fo'i o se tasi o fa'alinga po o mōli mau o le iai o se fa'afita auli. O le siitia leo le mālosi o le fuala au e inumia, po o le palu fa'atasi o fuala au, ina ia maua I se tō o manga maitinga. O se tasi nao o ili tūlanga le nei, o le ali I o Jack Nagle, na ia tā ua, o ana fuala au mea tīngā, na amatai. Ai u ina whaalangolango I le lua se fulu fuala au I le aso, mai uai ina toe toe lava, a umailo na ola ina ua ona lo na tino. Na ia whaatusa I se tangata ua whaalangolango I le vaila au whaasaina o le heroin.
Things like oxycodone and endone are just as addictive as taking heroin. And people unfortunately get hooked and addicted to those medications and continue to take them. And really suffer the consequences of it being quite hard to come off in the long term as well as dealing with their chronic pain.
Nā saanoa John Ryan o le Pennington Institute. O le siitia o le ao whai o tangata e maali liu mai fuala au po vaila au na talaina mai pepa fō mai, o se tūlanga e te tauile atunu o na tā o fia, pe ai loilo le leia a fianga mai le whaalangolango pe addicted I fuala au e talaina mai pepa talavai po o pharmaceutical prescription drugs. E le mawhai e leo leo na pui puia o na ele o ni vaila au whaasaina e pei o le marijuana, le heroin ma le cocaine.
I think it's really important that Australia faces up to the fact that we've got a drug problem in Australia. It can't be solved by the police. These are mostly pharmaceutical drugs. They're from the doctor and the pharmacist. It's not really police core business. This is a health problem. We've got to deal with it as a health problem. We've got to intervene early when people are at risk of addiction. And we've also got to get better access to treatment for people who are addicted.
O le aso, tolu se fulmaratasi o au kuso, le International Overdose Awareness Day.